mama safani nakala kodwa ngiyamthanda yeye yeye
nebamane
bafika bamosha bangani bakhe lamalanga akabona sekhaya.